turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika, ndabasuhuje mwese aho muri. Ubu rero Radio Ijwi ry'Amerika ikomeje ibiganiro byayo bitandukanye mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwese aho muri, rero ndabasuhuje hano Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nanone kandi mbahaye ikaze, ni radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi rero ni kuwa gatandatu, murabimenyereye mwese abakunzi, abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro muri isanga kuri isaha, tubaha urubuga mugasangiza amakuru yaranze aho mutuye, aho mukora n'aho mwiga. Muri make, buri wese muri mwe nta kurobanura, buri wese muri mwe ni umutumirwa mu kiganiro cy'isaha muri isanga. Ni saa kumi nk'uko bisanzwe. Nimero ya WhatsApp mwakoresha ku bashobora kututelefona ni 202-441-9931. Nongeye nyibutse nimero mwakwifashisha kugira ngo mutugezeho nimero zanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu. Iyo nimero WhatsApp ni 202-441-9931, ubundi tukabaha ijambo mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mwese rero muratumiwe mu kiganiro cyacu muri isanga ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro ni Etienne Karekezi. Ubwo rero noneho uruhare n'urwanyu, umwanya n'uwanyu, mwebwe abatumirwa. Noneho dufite uwa mbere, Egide, uratwumva neza?
Ndamwumva neza.
Ye, ikaze kandi uri nimero ya mbere uyu munsi kwa gatandatu mu kiganiro cyacu muri isanga. Nakarusha ubwo, nizeye ko dufitiye amakuru menshi. Urahagana he eri Egide?
Mba Iblanta mu gihugu cy'Malawi.
Iblanta mu gihugu cya Malawi, urakomeye cyane.
Yego ndakomeye.
Amakuru yaho rero Blanta iri muri Malawi?
No, Iblanta ya amakuru ni meza kuko nta mbeho, nta bushuhe buhari, kini hari iri normal.
Aha, ni byiza, ni inkuru nziza, nizeye kwisakaza ku batwumva bose uyu munsi. None dusangira igitekerezo cyawe aho ngaho Egide.
Igitekerezo cyanjye nuko nezerejwe nuko iyo radio y'Ijwi ry'Amerika isamiranira mu mpande zose, ahantu hari umunywanya biyumvira, abatumiye muramushyira ku murongo agakurikirana iganiro nuko murarangura hiyo muri Amerika.
None wowe uradukurikira ku buhe buryo? Ni radio ukoresha, ni mudasobwa, ni telefone?
Je, nkoresha telefone.
Ni ubuhanga buhambaye, ubigenza ute?
Nigeze gukorera, hari umuntu anugikiye WhatsApp irimo amakontakti yanyu na nimero za telefone, hanyuma nshanda yandika, hageze igihe ndaba telefone mucamura murambwira nyine mubigenza.
Aha, ni byiza cyane rwose, ni byiza nk'uko nawe bivuze. Abatwumva ntimukeneye radio gusa, ahubwo ubuhanga tekinoloji yateye imbere, mushobora kutwumva kuri radio zanyu zisanzwe, nta kibazo. Ni byiza aho muri hose, ariko abafite mudasobwa namwe mwatwumva. Ariko kandi akarusho kubera tekinoloji, cyane cyane mwe urubyiruko mubikora ku buryo bworoshye, mwakoresha telefone zanyu nabwo mukatwumva aho muri hose, aho mwamugenda, icyo mwamukora, telefone yanyu irahagije kugira ngo mwumve radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane rero Egide.
Namwe murakoze, ndabashimiye cyane.
Weekend nziza ho muri Malawi, ibihe byiza kandi.
namwe mugire ibihe byiza.
Nibutsa abakomeje kutwumva rero ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri sanga hano i Washington uyu munsi isa tuvugana ahubwo ariko ni muri Amerika hafi ya yose. Hari imyigaragambyo yateguwe n'abanyeshuri basanzwe amashuri yisumbuye muri Amerika kugira ngo yame ibibazo by'ubwicanyi bukoreshejwe imbunda hano muri Amerika nyuma yuko mu minsi mike yashize hari umwicanyi winjiye mu ishuri yari umunyeshuri nawe agahitana abantu 17. Ibintu nk'ibyo kandi si ubwambere byari bikozwe, na mbere yaho byarabaye mu zindi za mu yandi mashuri mu zindi za leta zitandukanye no muri iminsi mike ishize. Ubwicanyi nk'ubwo bwarakomeje, ariko uyu munsi abanyeshuri ababyeyi n'abashyiki bavuze bati reka duhaguruke twereke abayobozi ko uyu muco w'imbunda wagombye guhagarara. N'imyigaragambyo irimo gukorwa yatangiye gukorwa kuva kare, n'ubu irimo gukorwa na hano i Washington hari ruhare rw'Amerika. Abateranye ni benshi, mu mibare bateganyaga bavuga ko bashobora kugera ku 500,000 by'abantu baje kwigaragambya. Ndavuga gusa hano i Washington. Ayo ni amakuru ari hano, noneho namwe mutubwire uko byifasha aho iwanyu. Noneho rero ubwo dufite kuri telefone mwe turabishimira cyane iyo mwitabira gahunda zacu. Nk'u Baptiste se atelefona. Baptiste uratwumva?
Eh, ndabumva neza.
Kagira ikaze rero, ikaze kuri ry'Amerika, urakomeye cyane.
Ndakomeye nacyo.
Uri hehe, utwumvise ute?
Ndi Kigali.
Uri Kigali mu Rwanda, mu kahe gace ka Kigali?
Remera.
Remera yihe? Gasabo. Noneho tubwira amakuru yawe yaho ngaho iremera.
Anga nta kibazo rwose, n'ibisanzwe umutekano ni wose, nta myigaragambyo mwebwe numva. Ngo nta kibazo rero.
Nta kibazo. Tubwira iki cyumweru cyakugereye ite mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu kazi kawe, mu byo ukora, muri make cyakugereye gite?
Iki cyumweru mu kazi nta kibazo cyaba cyabagamo cyane. Muri iki cyumweru cyo gukererwa,
gukererwa kubera iki?
Muri Kigali hamaze iminsi hari inama ya Afurika Yunze Ubumwe, rero wasangaga imihanda ari ikibazo kugira ngo uzagere ku kazi niho wabonaga buri gihe wabonaga bambukiraga, ariko nta kindi.
Nta kibazo gikomeye cyane kirimo aho ngaho, ndabyumva nk'uko bivuze. Kigali mu Rwanda muri iyi minsi ku wa gatatu nibwo abayobozi b'ibihugu bya Afurika bari umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe basinye amasezerano y'ubuhahirane, navuga kugira ngo abanyafurika bashe guhahirana hagati yabo. Ibihugu 44 byasinye amasezerano kugira ngo byumvikane ko bishobora guhahirana hagati yabyo nta nzitizi, nta mipaka, nta misoro. Ariko kandi ibyo bisaba nanone ko hashobora kuba ikibazo cya za viza, ikibazo cyo kwambukiranya umupaka umwe ujya ku wundi, nani viza imisoro hagati y'ibihugu, ko ibi bintu byakoroha abanyafurika hagati yabo bagasangira ibyabo bagahira nta kibazo batagombye kwiyambaza amahanga. N'amasezerano akomeye twabikomojeho ubushize, twavuze hagati mu cyumweru, twibwira neza ko cyane cyane abo bireba, turavuga abayobozi, abanyemari, abacuruzi n'abaturage basanzwe, ko bazashyiraho akabo kugira ngo ayo masezerano abayobozi bahagurukiye baharaniye kuva Afurika yafata ubwigenge akaba agezweho ko yashyirwa mu bikorwa. Ndumva bitari ikibazo cyane gikomeye. Baptiste niba akiri ku kazi umunsi umwe?
Narakerewe. Halo?
Ndakumva cyane gusa, ijambo ni ryawe.
Ariko nubwo nakerewe, iriya nama yari ngombwa kuko ibyigiyemo nkatwe mu Rwanda urabona isoko ryacu ryasaga nk'irifunze, ariko nyuma yaho basinye aya masezerano ntekereza ko tugiye kugira amahirwe yo kuba twabona uko dukora mu bindi bihugu byo hanze, cyane ko ndibuka ko nka Perezida Afurika y'Epfo bamubajije ikibazo cya viza ku bintu bigorana, atubwira ko birimo birakemuka, bisa nk'ibikemuka. Umva rero, aho ni urugero rumwe rw'ahantu byajyaga bitugora ko wabona viza yo kujyayo, ariko ubu ngubu mba mbona biragenda neza. Iriya masezerano abonye ashobora kuzagira ibintu byinshi atwungura nkatwe Abanyarwanda.
Ndagushimiye cyane Baptiste. ni byiza kuzamura icyo kibazo nicyo navuze mu kanya. Akenshi amakuru nk'aya dutangaza tubagezaho buri munsi, hari abumva gusa ko ari amakuru aje bumvise ariko ntibumve ko harimo ibitekerezo, harimo ingingo zabagirira akamaro mu mibereho yabo, mu buzima bwabo, ngo bumve ko ibyatangajwe ari ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa nabo ngo bafatireho. Twifuza rero ko abumva Radio Ijwi ry'Amerika mutayumva gusa, ahubwo ko ibyo dutangaza, ibyo musangiza abatwumva mwese, ko byabagirira akamaro, ko mwabishyira mu bikorwa, ari amakuru tuvuga hirya no hino ku isi, ari amakuru yo mu karere, mukavuga muti ese aha dutuye twebwe, aha dukorera, ariya makuru biriya byabereye hariya twabyigiraho iki? Nicyo twifuza ko mu biganiro byacu abatwumva buri munsi, abadutelefona, abatumirwa bacu, ko mwagira icyo mukuramo. Ntibiye gusa kumva, mukabisangize n'abandi. Ndagushimiye cyane Batista.
Murakoze cyane nawe.
Ye weekend nziza kandi aho Iremera i Kigali mu Rwanda. Abatelefona ni benshi ngubu, tumaze kubona abantu benshi cyane batelefona, ariko tuzajya dufata umwe umwe mwitonde mwihangane. Dufite nanone Innocent, uratwumva nawe?
Ndabumva ndabumva.
Komera cyane Innocent, ikaze kandi. Na mahora no kuri rya Amerika i Washington ni nakazuba keza kavanze na kabeho n'imyigaragambyo.
Ego kabisimana ishimwe. Amaze ndi mu gisagara cya Bujumbura hano bita Mucyarama.
Mucyarama ndahabona. Muraturusha iki?
Ego. Anataka mvuge nk'ibyerekeye ibyirirwa shingiro no munsi.
Yego.
Kabisa ari gabwirirwa shingiro rakwiye guhinduka kukubera urabona ikoro nayo yo hari ibintu ihora yigira rimwe na rimwe kabisa je ntashobora kuryoherwa nkabijyanye byo kuvuga ngo ukegera cya mbere ngo kive ngo mu mugambwe kitabikoreye bijya bintu birakwiriye guhinduka nkaca nongera nkatera kamo kuri aba banyamigambwe usanga bariko barikuramo kabisa aba bariko baramukira twebwe abanwanyi babo kukubera hari igihe bikuramo tukaca tugira ingorane twebwe nyine
abuvuga ni bande bikuramo Innocent
andavuga nkabajya usanga badutwara nka bamwe bamwe nkabajya barehosi cyangwa bagwasa mu misi yahera urabona ko bikuramo n'indi bigambwe biba biri kumwe kabisa urabona yuko imwe yahora yikura mu matora.
Nge nizeye ko batwumva ariko benshi bashobora kuba bavuga banenga bimwe bitagenda ariko kugeza ubu ndumva hari ntawe uravuga ko yavuyemo, niko bimeze cyangwa sinabyumvise neza?
Oya je icyo mvuga kabisa ukubera abayiporono wabona yuko jenshi mpagarariye kuri iki cyayiporono wabona nk'umugambwe uba ukwiye kuba nko nk'icegera cya mbere kiba ari kujya umugambwe ugera kabiri ku watsinze kabisa onye baba babikoreye nayo nk'abajyanye bobo nta n'amajwi bigera baronka ariko bakaca baba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu onye rero byari bikwiriye gukosorwa kuko bobo bakajya mu kibanza bakora icyo batakoreye nacyo bakakibisa bakoreye
cyane rwose. Icyo ni icyifuzo cyiza, ahubwo ni byiza ko bisangije abatwumva. Burya buri gihugu gishingiye ku mahame, amabwiriza mpuzamahanga n'amategeko yagenga igihugu runaka, bagira uko bagenda politiki yabo. Ariko ikintu zamuye cyumvikana n'abatwumva bakumva neza bagatega amatwi bagashishoza bagasesengura, ni ukuvuga uti kwikura muri politiki ukavuga ko nta ruhare ubigiramo, muri makeya ubuhaye umwanya icyuho abandi bantu mutavuga rwo mu bitekerezo, bigatuma abantu mwari kumwe batakaza amahirwe, batakaza n'ijwi bagomba kugira muri politiki y'igihugu. Ni ngombwa rero ko uhagurukiye politiki ndetse n'umwe gihugu wese, umuturage wese, politiki buri gihe cyose ibimureba cyane iyo yahawe umwanya wo kuba yavuga bati genda ujye gutora. Nanone itora tuvuga n'itora mu bwisanzwe, bati tanga ijwi ryawe hariya uvuga uti yego cyangwa se oya, cyangwa se nubona umwanya nk'uwo ku ijwi rya Amerika cyangwa se ku yandi maradiyo, ku mateleviziyo no mu bundi buryo, utange igitekerezo cyawe cyumvikane. Nicyo navugaga mu kanya ko iyo dutangaza amakuru si amakuru gusa, ahubwo n'ubuzima bwanyu twifuza ko mwakumva ibibera handi, namwe mukagira icyo mukuramo nk'ikigwa, nk'isomo cyangwa se nk'icyerekezo.
Bisa ndabyumvise aba kandi nashaka kuvuga
yego Innocent.
Hariho ukuntu haseri kabisa yogerageza ikaraba kuko hari ibintu bariko baragira ngaha hanyu mu gisagara cha Bujumbura usanga aho umuntu ashobora gutanga parcela iyo akata bamujyana ngo muri Australia ngo bice muri hase hari ha abantu bariko baramera nk'abambugwa kabisa ubirazi ubutegetsi na hase ibyora ukuntu bashobora kugera cyane cyane ha mucyarama rero hari abantu kabisa ibyo bintu usanga basinyana abantu ugasanga ingo zabo amatungo yabo gasanga barayatanze ukarindira imyaka n'iyindi taragenda ugasanga bitanye ingorane hagati y'aba banki
icyo ni ikibazo twizeye ko mubwira bashobora kuba byumvise ayo matongo y'abantu isambu y'umuntu urya ni umutungo utagereranywa ni byiza ko ntacyo navuga kindi kirengeje uretse ko mbere yo kugira ngo umuntu awure kure uwo mutungo ntagereranywa ko yabitekerezaho inshuro zingahe nyinshi cyane nta kibazo Innocent ndagushimiye cyane usuhuze amucaramba hose aho mu gisagara cya Bujumbura mwese uti bikene nziza
komera komera namwe mundamukirize ba Thomas Kamirindi
ni
mukangusi bajya bose mukorana kabisa bose ti mahoro ku giga Amerika murakoze
cyane rwose ndabasuhuza bose nkuko byifuje Innocent reka tufate noneho Emile uratwumva nawe yego Emile uradu telefona wowe uri hehe wowe urahagana he Emile iyi ndakumva ku buryo butoroshye ariko uri mu Buganda ye ntacyo rwose ijwi ryawe riraranguruka rirumvikana neza noneho tubwire igitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro ufite ijambo noneho Emile turakumva nabi cyane wihangane gato reba uko wajya ahandi hantu wiherereye gatoya ku buryo twagufata neza wifuje ko twazaguha ijambo ugatashya inshuti ndabwira Innocent ku buhanga bw'ibyuma hano arafata nimero zawe buriya tuzagutelefona nizera ko telefone bizavuga neza tukaguha umwanya ugatashya inshuti haba mu buryo busanzwe kugira ngo muganire cyangwa se wabagezaho indirimbo y'umuziki wifuza nabwo twaguha ijambo ariko ubu telefone yawe iravuga nabi cyane rwose ntabwo twabasha kugira ngo tukumve neza uratwihanganira yihangane rwose tuzagutelefona twafashe telefone yawe Emile tuzagutelefona utashye inshuti n'abagenzi bo mu Burundi urakoze cyane noneho kuri telefone dufite reka tuve kuri Emile dufate Vincent Vicenti urakomeye
muraho neza muraho ndana karekezi
turaho cyane Vicenti urihanganye utegereje akanya kanini cyane kuri telefone nizeye ko ntacyo bigutwaye kwihangana n'icyo cyangombwa burya wowe urihe igitekerezo icyifuzo cyangwa se inama
ndende hano ndihani Butare hafi mu ntara y'Amajyepfo
Butare mu ntara y'Amajyepfo mu karere gace se Vicenti
mu karere urenze Butare gato uyu mwana kugana i Burundi ni mu karere ka Gisagara hafi i Burundi ndimo ndahareye shama
urimo urareba hakurya akanyara aho ngaho
ngo numva ntari hano mupaka n'u Burundi kazi
ubwo bari mu Kayanza bose ushobora kubasuhuza muri uyu mwanya ntibasuhuze tubakumve nabo
kabeza abantu bari hafi ku gasozi ka Sabanegwa ujye ukamenya
wenda hose ndahazi rwose iyo nzira ndayizi igana ngo ukanyaruhe hepfo
gasozi u Rwanda rukunda guhariraho n'u Burundi cyane
ndahabona hepfo rwose na gace keza cyane aho ngaho hafi y'akanyaru
harera hari imiceri mu kibaya mu kanyaru kabisa
oya hateye neza rwose naho uzamakwaza n'ahandi hose
haruguru nyaruteja hose uzamuka werekeza
noneho rero dusuhuriza abo ngabo mu Kayanza hakurya bahe yambu n'abadutelefoni
yambu kabisa n'abasuhuje cyane bo mu Kayanza za Ngozi hose Bujumbura mu Kamenge ndabatera yambu cyane
nta cyane rwose noneho duha amakuru yawe
okay icyo nagira ngo mvuge ni iyi nama twari tumaze iminsi turimo yerekeranye n'amasezerano y'uru muri bihugu byacu. Rero nagira ngo igitekerezo cyanjye mvuga nti nibishoboka muzadushakire umutumire impuguke mu bijyanye n'ubukungu kugira ngo ashobore kudusobanurira twebwe rubanda rugufi. Iyo twumve isoko rusange ntabwo twumva icyo bishatse gusobanura, kuko hariho nk'ukuntu wenda nk'umuntu mutoya ashobora kuva aha ngaha akajya aho za Bujumbura, za Tanzania n'ahandi, wenda ukaba wakwishingira nk'akabutike cyangwa se akandi kantu, ariko ingorane za politiki zatangira kwaduka ugasanga ni wowe bahereyeho, ugasanga bagutwaye nabi, ugasanga no gupfurapfuye kenshi. Ndatanga urugero nko mu 2015 hari Abanyarwanda bahuriye n'ibibazo i Burundi, bataye ibintu byabo, bamwe baba banahasiga n'ubuzima bazira ibibazo bya politiki kandi batinjiyemo. Rero ndimo ndareba nkavuga nti ibi ngibi wenda byaba bifitiye inyungu cyane abantu bo mu rwego rwo hejuru, twebwe rubanda rugufiya nta kintu byazatuzanira. Kandi hari nk'igihugu ushobora kujyamo ugasanga ibintu birahenze cyane, ukaba nyine watangira bizinesi, hakaba hari ibyemewe kwinjira muri icyo gihugu kandi wenda mu gihugu iwanyu byari byemewe gukoreshwa. Aho rero niyo mpamvu nibazaga ntese urwo rujya n'uruza umuntu yazakora itashatse bitewe n'igihugu cye avuyemo, urumva amategeko y'icyo gihugu winjiyemo ntabwo yazakwemerera. Ubundi numvise mwari mwatumiye Fosendi ku mana aho gatoya mumubaza ariko yari minota mikeya, nibishoboka muzadushakira impuguke hano mu Rwanda azi ibintu bijyanye n'amategeko badusobanurire. Ikindi nagira ngo mvuge no gushimira Leta y'u Rwanda mu bintu bimaze iminsi bivugwa byo gufunga isengero, cyane byari akajagari twebwe aho tujya dusengera nawe duca muri sosiyete byari akajagari cyane, ariko abantu byatangiye batabyumva neza, ariko ubu turashima ko bamaze kubyumva kandi n'umutekano urahari ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere. Wasangaga abantu bajagaraye mu mutwe, ariko Leta ndabona ko abantu bamaze kujya ku murongo. Nta kibazo, murakoze.
Urakoze na urakoze cyane kuba witabira Radio Ijwi rya Amerika. Icyo twasaba abadutelefona bose, icyo twasaba abo duha ijambo buri munsi, ni uko mwabwira abaturanyi banyu, abo mukorana, abo muzi bose ko iki kiganiro muri sanga ni buri munsi kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru saa kumi kugera saa kumi n'imwe. Tubaha ijambo mwese, twifuza ko mwese mwagira uruhare kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika n'ubwisanzure. Reka mfatire kuri ingingo y'ubwisanzure, Fideli, ngire ku kibazo wazamuye cya mbere uvuga ariya soko rusange mu bihugu bya Afrika. Ni ikibazo ugikomojeho, ariko mbishyize mu yandi magambo ngira ngo numvikanishe icyo wavuze. Uragira uti ese ibihugu bya Afrika bishyizeho isoko ni byiza, ariko se umutekano muri ibyo bihugu, uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu, ubutabera muri ibyo bihugu, ariko cyane cyane ubutegetsi bw'abaturage, ubutegetsi buhamye, byagombye kuba intango kugira ngo ariya masezerano azubahirizwe ku buryo burambye, kubera ko umutekano uruhungabana hamwe bizatuma uwo mutekano ubangamira abaturage bose ba Afrika, niba ririya soko nko bashaka kurivuga rishobora kuba ryashyirwa mu bikorwa. Muri make uragira uti ese niba hari aho ubutegetsi muri Afrika usanga bujegajega abaturage binuba ko ubutegetsi atari ubwabo, ugasanga ubutegetsi mu maboko y'abantu bamwe, bigatuma abaturage batumva ko ubutegetsi bubari mu maboko yabo, ese bishobora gute byashoboka bite ko isoko rusange ryafasha Abanyafurika mu gihe uburyo ubutegetsi butangwa bitanyuze mu nzira ijyana na demokarasi, ijyana n'ubutegetsi bw'abaturage, bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage? Ni ikibazo gikomeye, ariko nk'uko byifuje tuzashaka impuguke mu by'ubukungu, mu by'ubutegetsi, mu by'uburenganzira bwa muntu ndetse no mu by'ubutabera. Icyo kibazo bakiganiraho ku buryo bwakumvikana ku muturage wese usanzwe. Ndagushimiye cyane. Ikibazo cy'amadini uvuze cyo ntacyo nacyongeraho, ibera aho ngaho aho utuye urabizi neza kundusha. Urakoze cyane. Icyo nakugira gusa nuko watubera ambasaderi ukabwira barango mu karere ka Gisagara no hakurya mu ntara ya Kayanza bakubose bakitabira radio ijwi rya Amerika. Urakoze cyane rero Fideli.
Urakoze ni Vicente.
Ya ni Vicente.
Vicente.
Eh Vicente aho ngaho ibutare ndagushimiye cyane. Ahubwo reka mpite ngira kuri Fideli noneho. Fideli nawe uratwumva?
Yego ndagumva rwose.
Ye nari nkwitanije na Vicente ariko nta kibazo. Icyo muhuriyeho mwembi muraba nkwanyi muri inshuti z'ijwi rya Amerika kandi mwembi muri ambasaderi bacu. None icyifuzo cyawe cyangwa itekerezo?
Okay, ngiye kwanza nagira ngo umbwire abatatwumva amazina yanjye azwi nitwa Rutungisha Fidele.
Yego.
Ngiye mva muri Congo naje no kubera impamvu z'umutekano. Ariko cyane cyane nagira ngo nshimire VOA Voix d'Amérique kuba mwaduterefonye rwose mugira ngo umuntu ashikirize icyo yumva kiri ku mutima mbese yabuze aho akivugira. Ngewe nagira ngo mbasabe kwanza ijwi rya Amerika kugira ngo muze mushakishe ibishoboka byose, mukore ibishoboka byose tugire umunyamakuru mu karere kiri iwacu kuko harabaho akarengane. Ni aho mvuga mu karere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Fiji. Ngewe rero nahuye n'ibibazo mwaka muri uyu mwaka ushize duhura n'intambara zikomeye cyane zidutesha ibyacu. Nari umucuruzi nakorera Kalemi nkaza direct kurangura ibintu muri Kivu na za Bujumbura ariko nza kugira ibibazo turategwa mwarumvise intambara y'abatwa iraba ibintu zacu bibapiye. Icyatubabaje rero bibapiye n'abasirikare ku buryo nagiye kurekarama ibintu byanjye muri FARDC nsanga bihari byose ibintu nacuruzaga ariko banga kubima kubera impamvu zabo nyine ukuntu baba bameze. Nagira ngo rwose akarengane tujya tubwira iriya nk'aborozi bo buri mwaka inka zacu turagenda tukajya mu biraro ntabwo zitahantu ko zagiye zikaribwa. Ikitubabaza kenshi ziribwa n'ingabo za leta na Myanmar. Ibyo byose nitugira aho tubivugira tukajya kumva amakuru kuri Voix d'Amérique. Tugomba amakuru kuri Voix d'Amérique ko ari amahoro ko nta kibazo kubera ko nta makuru nta muntu wabahaye ayo makuru. Nkabwira ngo icya mbere rwose mbasabe nimba byoshoboka muze mudushakire umunyamakuru umwe abe muri karere kariya karere k'iwacu tuzajya tumuha amakuru rwose atuvugire amakuru. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nagira ngo mvuge nanjye kuri iyi nama yakozwe ejo bundi y'ubudandaji nanjye nari umucuruzi. Nibyo warakoze rwose. Icyo nsaba nuko iriya nama itoba amasigara cyicaro ubirangire kuri iyi nkuko iwacu cyane igihugu cyacu cya Congo tugira akarengane ko kuvuga ngo mbe kurangura ibintu mu Rwanda ndinda gukoresha passport cyangwa ishinga gukoresha CPV iyo nyine n'amafaranga menshi mutahe kandi ku bihugu byegeranye kuriya akagombye kuzaba ikintu cyorohereza abaturage kugira ngo tubone nyine tuzaza tuza kurangura mbese duhahirana mu buryo bitworoheye. Icyo ni cya kabiri rwose nagira ngo muze dufashe kugira ngo ibyo bintu bije bishyemo. Naho icya gatatu nanjye nagira ngo mvuge kuri icyo cyabaye cyo muri cy'insengero. Benshi bacumvise ko ishobora kuba ari nka bamwe babivuga ko hari amasezerano avuga yuko abantu bazosenga mu ibanga. Oya ntabwo ari byo, ntabwo ari gufunga, ntabwo ari kubuza Imana rekada, ahubwo yari imaze kuba akajagari ku buryo ahantu insengero nyinshi ubu zari zisigaye zibwiriza gusa abantu kuza gutanga gusa ibya cumi, gutanga amafaranga gusa kugira ngo abapasiteri birire kubera yuko zidafite abazikontorora kubera yuko zigenda zihugikana abantu mu maparisera ahantu hihishe bari basigaye bakorera ibintu bibi. Ariko rero dushaka ko leta rwose yakomerezaho n'imishyigiti byose biteza akavuyo mu karitsiye bakagira ibintu bikajya ku murongo kuko ibintu by'Imana nta desordere. Murakoze cyane ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane nawe Fideli rwose utanze ingingo zumvikana zihinnye kandi zisobanutse kuri bose. Reka mpite ngusubiza ku byihuta rwose ikibazo cyo gutangaza amakuru y'aho ngaho muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ikibazo twahagurukiye umunyamakuru tuzahamugeza rwose mujye mugezaho amakuru yo kwintu byifashe noneho ajya atara amakuru yimvaho amakuru yanyu abashe kwiyumvikanisha ahandi. Reka ingingo mpite nyishamikira ku kibazo cyari amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika. Ndizera ko nabwo icyo gitege cyo gusangira amakuru cyo gusangira ibicuruzwa ubuhahirane cyane cyane no guhererekanya uburyo bw'imibereho abantu bakabasha kuganira nabyo tuzashaka umuntu w'impuguke twumve ko yadusobanurira kurushaho uko ari amasezerano atahera gusa mu mpapuro bitaba gusa intsinzi cyangwa se igitego cy'abanyapolitiki ariko umuturage usanzwe ntacyo yamugezaho. Nabikomojeho nagize nti icyangombwa nuko fondasiyo yabyo biba ubutegetsi bw'abaturage muri buri gihugu ku buryo amahoro arambye muri Afrika yaboneka, umutekano ukaboneka, noneho n'ubuhahirane bugashoboka. Mwese ndabashimiye rero ubwo umunyamakuru tuzamwohereza mu gihe cya hafi aho ngaho ajye aba hafi mu muhe n'amakuru igihe cyose gishoboka. Urakoze cyane rero Fideli, reka tugere kuri Wilson tunyaruka ku buryo bwihuse. Wilson, uratwumva? Wilson, aha, ndumva usa nkaho uhuze gato. Wilson, nibutsa batwumva ko ubu ni saa kumi n'igice i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, ni kwa gatandatu. Reka mbaze inose niba hari akazi cy'abafitemo hariya gatoya, niba niba yakanyerezamo gato cyane. Inosa, uranyumva? Hari abajeni hano hanze bategereje, n'ubwo tubuze umuntu agomba guterefona akaba atabonetse, ariko twabaha akaruhuko gato mukaba namwe mwisanzura aho muri hose. Ni kwa gatandatu gusa ikiganiro muri sanga ni cyanyu, buri wese muri mwe ni umutumirwa. Tubaha ijambo mukavuga, mukatuganirira, mukatunegura, nabyo ni byiza. Mujye mutubwira muti hari ibyo mukora turabona harimo utunenge, mwagombye kugenza mutya. Kimwe nk'uko Fidela ati hariya muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, dukeneye ko mwaduha umunyamakuru akayatangaza ibibera iwacu, nabyo tukabigeza no ku bandi bantu bakabyumva. Turabishaka, ariko kandi mujye munatubwira muti hariya sishyashya, turabikunda nabyo. Burya ni ngombwa ko namwe mutubwira muti mwikubita agakoni gato, mwibwirize mukore neza, cyangwa se muhindure mukore ibi, nabyo turabikunda. Innocent, akazi kabonetse gato ngo ukanyerezemo bajene tugende rimwe, ndumva none ubwo turakomeza mukanya, wowe mufashe akaruhuko.
Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye munsi mukuru idishimo ni byinshi ku mityango n'inshuti mega biza wowe nishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guzi imityango ibiri kabombi bahutse byose rwose kandi banavanze byose mega biza wowe mana umugisha aba bombi Yemeje kubugeye marangwinuta he ibi birori nkuko atashe itikana manu zabaye kurabana ura urukuru kirwa zaburu taruzuku masubari ndubukenye batuze mwijuru ritwa Tungita ningona nekuti tena na kwabasa kanye ubibari temahana ubibari temahana haya kanya muneza from Monday to Sunday kandu balinda maji every day mana bahuru kundu binanga rujero mana huu mudisha
nakazi kitwa dushyizeho mu kanya kugira ngo muwe muruhuka namwe murebe iki nicyo mwakora mbere yuko dukomeza kumva ibiganiro byacu. Nibutsa abatwumva ko murakurikirira turi muri Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Muratwumva mu Burundi, muratwumva mu ntara kivu y'amajyepfo na kivu y'amajyaruguru, muratwumva mu Rwanda, muratwumva muri Tanzania, hari abari mu nkambi batwumva mu nkambi ya Nyarugusu, Mutenderi na Nduta muri Tanzania, hari n'abari muri Uganda batwumva ku buryo butandukanye, hari n'abatwumvira kuri za station zitandukanye zatukwana nazo, ndetse no mu nkambi ya Nakivale muratwumva. Nizera ko ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu kuri ry'Amerika tubyakira neza, cyane ko no uburenganzira bwanyu. Niyo mpamvu tubagira abambasaderi bacu kudutelefona kutuganirira ni byiza, ariko twifuza ko mwagiza no kubaturanyi ko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu, buri wese ayisanzuraho tugasangira ibitekerezo. Nk'ubu hano i Washington DC uyu munsi kwa gatandatu, abanyeshuri mu mashuri yisumbuye bahagurutse bakora imyigaragambyo. Harabarwa ko hashobora kuba abantu bagera ku barenga miliyoni bakora iyo myigaragambyo yo kwamagana urugomo rukoreshwa mu gutunga imbunda, abantu bica barakoresheje imbunda. Abanyeshuri, ababyeyi, abashyigikiye bose bahagurutse bavuga bati ni ngombwa ko politiki igenga iby'imbunda muri Amerika yagombye guhinduka, kubera ko mu banyapolitiki na bamwe mu matsinda y'abantu bashyigikiye ko batunga imbunda, harabahaguruka bavuga ati ni ngombwa ko abantu batunga imbunda mu ngo zabo. Hari n'abagira bati ibyo bintu ni ibya kera, ibyo bintu ntabwo ari umuco w'iki gihe, ni ngombwa ko imbunda zibikwa zigatungwa n'abashinzwe umutekano. Ibyo ntibabyumvikanaho. Ariko nyuma y'icwa ry'abanyeshuri 17 minsi yashize 17 biciwe mu ishuri, abanyeshuri n'abantu batandukanye bahagurutse uyu munsi bari mu myigaragambyo bagira bati uwo muco nucike, uwo si umuco wo gukomeza guteza imbere, ni ngombwa ko wahinduka. Amajwi yabo twizere ko yumvikana. Namwe kandi aho muri, aho mutuye, twifuza ko amajwi yanyu yakumvikana. Duhere hano kuri ry'Amerika, ariyo mpamvu tubaha ijambo kugira ngo mutubwire uko mwaraye, aho uko aho iwanyu byifashe, tukabisangira, tukabisangiza abatwumva buri munsi. Noneho Christiane, uranyumva neza? Yego Christian, yego uratwumva neza?
Yego ndabumva.
Ndumva ijwi ryawe, uri umudamu, uri umukobwa, ariko uri uwa mbere uyu munsi utelefonye. Urakoze cyane.
Yego murakoze namwe.
Twakomeje kwakira abasore n'abagabo batandukanye, ariko iri jwi ryawe ni ubwa mbere turyumvise, ndagushimiye.
Yego murakoze kandi abaramukije cyane ngaho ku ijwi ryawe.
Nitwe tugusuhuje kandi turakwishimiye ikaze rwose. Noneho ikiyumviro cyawe Christiane?
Ego yewe ikiyumviro canje na ni ikiyumviro co ngahanye mu Burundi. Numvise umurundi mwene wacu yari yasabye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego
batahukanye kandi aha mu Burundi atamutekano uhari.
Mhm.
Numvise bimbabaje ku mutima, si twari kwifuza yuko bomutahana hano hameze gutya.
Mhm.
Ariko icyo twosaba ngaha muri ambasade y'Abanyamerika mu Serukizi, twobasaba yuko umutekano wa Clément Nkurunziza wocungerwa bimwe bikwiriye. Ntitwumve Clément Nkurunziza hari ikintu na kimwe yabaye, bashobora kuba ntituze twumve bavuga ko bamwishe canke bavuga ko batazi iyazi. Turabasabye bamucungerera umutekano bikwiriye, ntazimire nk'uko abandi bahora bazimira.
Mm-hmm.
Kubera ngaha mu Burundi ibyo turabimenyereye biba. Bari kuba bamuretse bakamutahukana bamaze kubona ngaha mu Burundi hameze neza.
Mm-hmm.
Icyo kintu cambabaje cane gose.
Ndagushimiye cyane rwose kuba usangije abatwumva ikintu cyakubabaje. Ndabyumva ko
yego komeza
rwose bandanya.
Ego hariho uwundi muntu nawe nyene yambabaje cyane, urumva yaravuze ko ibinye byerekeye iby'amatora yo guhindura ibyirizwa shingiro ko atabijamo kubera n'idini giwe atabirekuriwe, ariko naramaze kumva ko bamaze kumuzimanganiriza ubuzima barabivuze mu makuru. Icyo kintu nacyo ne cyarambabaje cyane kubera ibinyo by'amatora byo kwiyandikisha byategerezwa kucamo umuntu akabigendamo ashaka kubushake bwiwe, hategerezwa kugenda kwitera bwoba wogenda ari uko wumva ubikwiye ku mutima ukagenda gutora ubifise ku mutima atagiture atakugutera ubwoba. Se byarambabaje cyane rwose, urumva ko ngaha mu Burundi atamutekano hari. Nico gituma jewe ico nosaba ibihugu byo hanze bidufitiye bene wacu bariyo, nubwo baba bagize iki barungika ngo baze ngaha mu Burundi, bogerageza basi bagafuma barabaho babacungerera mu bihugu nyene barimo, ariko batabazana ngaha mu Burundi.
Akabaro kaboneziye ko rwose hari abantu mugasangiye, kandi turabyumva neza uko bisobanura. Uragira uti umutekano, uburenganzira bw'ibanze bwa Clema Nkuru Nziza bagaruwe mu Burundi avuye muri Amerika. Mbese uravuga uti ikibazo cy'umutekano, ikibazo cy'agateka ka muntu byabaye ngombwa ko byubahirizwa ku buryo burambuye, haba ku bijyanye no kugira ngo umuntu anyure muri sentare ku buryo bwumvikana agataka kubahirizwa, cyangwa se ko umuntu yakwemererwa guhitamo icyo ashaka mu bijyanye na politiki, ko ari agateka k'ibanze rwose, ni ibintu byumvikana. Turibwira ko ababishinzwe babikurikiza, kubera ko ubutegetsi burya buhagarariye abaturage. Ubutegetsi ntabwo buhagarariye abategetsi ubwabo, ubutegetsi burya n'ubw'abaturage. Twibwira ko buri muyobozi wese aho aba ari abizirikana akabyumva neza, kubera ko iyo atabyumvise kera kabaye bimugiraho ingaruka bikazigira no ku baturage bose, ntabwo ari byiza. Ndagushimiye cyane Christiane, kandi reka nongere none ngusabe ku buryo bw'umwihariko rwose, kandi nizeye ko ubinyemerera. Tumaze igihe twifuza ko abigeme, abakenyezi, abagore, abakobwa aho bari hose ko bakwitabira programu zacu. Dufite ikiganiro cyihariye kuwa gatanu twageneye rwose abakenyezi n'abigeme n'abagore aho bari hose. Kuwa gatanu muri isanga ni yanyu kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Noneho tubera ambasaderi cyangwa se ambasaderi siko wabyita, udushakire abantu rwose iyo programu bajye bayitabira.
Ego cyane,
urabitwizeje?
Urakoze. Ego,
nanjye ndagushimiye rwose, nanjye mbikuye ku mutima, kandi nizeye ko ibyo watangaje vuba ko bikubabaje, ko hari benshi babyumvise, kandi ko ubutaha mu kiganiro cyacu bazatelefona bakavuga bati none natwe turifuza ijambo.
Ego, urakoze. Nibutse akazina kanyu.
Akazina kanjye rwose, reka duhere ku ijwi rya Amerika, niyo nimero ya mbere, ariko hano kuri mikoro Netiyene Karekezi.
Urakoze cyane Karekezi.
Urakoze cyane Christiane. Ubwo urambasaderi kandi.
Urakoze cyane.
Ubwo titre urayifashe ntabwo izakuvaho, turayiguhaye rwose. Ubwo wajya uvuga mu ijwi ryacu nawe.
Murakoze cyane.
Yee, weekend nziza kandi.
Twese.
Yee. Komera cyane kandi.
Ego, mukomere ngaho ku ijwi rya Amerika.
Mukomere cyane. Abambasaderi bacu rero mwese aho muri, turashaka ko twaje tubashyira ku murongo kugira ngo byumvikane neza ko muduhagarariye, cyane cyane ko twifuza ko mwashaka abantu hirya no hino izi programu. Cyane iyo mvuga programu ariko harabyumva ko ari amagambo gusa, ngo twifuza ko ubu burenganzira mwifuza nta handi mwatangira kubonera uretse kuri radio nk'ijwi rya Amerika ibaha ijambo buri munsi. Mwese rero ndabatumiye mu biganiro bitandukanye, ariko cyane cyane ikiganiro muri Isanga. Noneho abatelefona ni benshi. Jean Claude, nawe uratwumva?
Ndabakurikiye gatanu kuri gatanu. Ni Ngoboka Jean Claude.
Ngoboka Jean Claude.
Tiena makuru.
Amakuru meza. Ngoboka, urakomeye cyane nawe?
Nk'uko bisanzwe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Yego, nawe urambasaderi wacu kandi Jean Claude.
Nda ambasaderi wanyu, kuko n'ubundi n'ibitekerezo ntanga buri gihe bifasha benshi bakurikira ijwi rya Amerika.
Yego, muri make cyane rwose. Noneho
niyo mpamvu nanjye mba mbakwiye kubahagararira kandi nkashishikariza n'abantu kujya bandika ijambo VO radio yacu
cyane rwose
kugira ngo babashe kubakurikira gatanu kuri gatanu.
Noneho muri uhinnye amagambo cyane Jean dufite abantu bicyane bategereje, wahina amagambo akatubwira agashyaho mu burasirazuba aho muri Ngoma.
Ewa na mubura sirazuba bw'u Rwanda ibintu none amahoro bakazuba kavuye munsi ngo aramaze imisha hagwe imvura ariko imvura burya ni umugisha. Niyo ituma tweza. Ubwo rero ikintu kibazo cya Redi hari ni icyo ngicyo cyo kuba abaturage bari bamaze imisha yo gushaka vura kamwe kakangiriza imyaka kandi kugatwara ubuzima bw'abantu. Ariko icyo nashimira Leta y'u Rwanda ikomeje kudufasha nuko midimari yabihagurukiye rwose iri gufasha abantu bangirijwe n'ibiza. Kikaba ari igikorwa cyane u Rwanda rwemeje gukorera abanyarwanda muri rusange. Ikindi navuga ni uko hano mu burasirazuba bw'u Rwanda rwose mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda abaturage baraho, umutekano ni wose, nta kibazo, tutagenda ijoro n'amanywa. Kandi bakomeza kubashimira cyane, mbashishikariza cyane gukurikira radio y'ijwi rya Amerika kugira ngo babashe gukurikira cyane amakuru meza mubagezaho kandi agirira igihugu akamaro n'isi yose muri rusange.
Ye, ni byiza cyane, ni byiza cyane rwose.
Nk'abantu bahano mu burasirazuba mu karere ka Ngoma,
yego, turakumva ku buryo bukomeye cyane. Jean Claude, turatwihanganira n'uba telefone yitazamo neza, turongera tugushake n'ibishoboka, uratwihanganira. Jean Claude aho Ngoboka na ambasade bacu mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, turongera tugushake no batelefone yawe ijemo akabazo, ariko ibitekerezo rufite ni byiza cyane kandi twifuza ko wabisangiza n'abandi buri munsi. Noneho reka tujye kuri Peter, nizeye ko twumva telefone nta kibazo ifite. Peter,
nego ndabumva.
Urahagana he Peter wowe?
Gitega mu Burundi.
Gitega mu Burundi, none amakuru mashyaho Gitega.
Gitega amakuru tumeze neza, turashima. Akazuba yo karaka, imvura umunsi ntiyaguye.
None agashya mufite nakahe?
Twameshe Gitega aha ejo ari kwabera ikiganiro cyavugizwe bose n'inzego za Leta. Bakaba baratanze umuco ku bibazo byose abanyagihugu bari bafise, kandi byatunezereye cyane kuko nta muntu yabagize ikibazo atigeze yishyurwa.
Yego, ni byiza cyane rwose, niba mu byaba banyuze.
Hanyuma ikindi nacyo ujya muntu Leta zunze ubumwe barungitse no mu Burundi ku byaha yobaregwa.
Yego,
jendibaza mu yambasade baba bafise amategeko bagendera ko ingene bahanahana abanyabyaha, kuko bitagenze uko umuntu yokora icyangaho agaca ahunga yihukana igaca kimukingira. Rero kuba baramuzanye jendibaza yuko ari byiza gushima bazamucira urubanza, ubutungane burahari, amucira urubanza iyo icyaha kimwagiriye hamwe n'amategeko yeze ari kubwo yidegembye ashaka nasubiye muri Amerika. Nibyo,
ndagushimiye cyane Peter ho Igitega. Ibyo uvuze birumvikana na Christian yari yabigarutseho mu kanya kashize. Icyo twakwizera ni uko ubutungane n'agatakazi na muntu byakubahirizwa, kubera ko ubuzima bw'umuntu ni ntagereranywa. Nabwo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Twizera ko nta muntu wahohoterwa kandi ko nta muntu wahohotera undi ku mpamvu ibyo twita z'amaherere. Ubuzima ni ikintu gikomeye. Twizera ko abatwumva mwese icyo kintu mwakizirikana. Ndagushimiye cyane Peter. Noneho kuri telefone kuba twumva ni ijwi rya Amerika, ni ikiganiro muri Isanga kuri mikro Netienne Karekezi. Yohani, uratwumva nawe?
Netienne Karekezi ugira amahoro y'Imana.
Nawe tuyasangire rwose Yohani, urakomeye cyane. Ndagushimiye cyane rwose, ikaze kandi.
Yego, ni Yohani mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke.
Urakomeye aho mu Rugombo?
Turakomeye cyane, n'akavura gahejeye kugwa n'ukuri kw'Imana n'isawa.
Imana ishimwe rwose.
Ayo mahoro reka turabipfurize nanyu mwiyamine mu biganza by'Imana mu ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane mu izina rya bagenzi banjye bose.
Murakoze cyane.
Noneho dusangiza amakuru mashya mu Rugombo.
Amakuru mashya asa n'obagezwa ko aha mu Rugombo ni byiza byasa biriko biharangurirwa.
Yego,
bongera kandi nkashimira nyakubaho umukuru w'igihugu cyacu mu byiza atahengeshanya kutugeza ko ama ikindi gusa nagomba nshikirize n'uyu muntu numva yavuye muri Amerika abagenzi bandi bagiye kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramurungitse agaruka nawe kugira agirwe ko amatoza ku byayo bayagirizwa ariho muziki wacu aje kuvuga yuko ngo bamutsindire ngo hano hari abantu bazimira bagirane Etienne Karekezi ikintu je no gushikiriza. Alo,
ngenda kumva komeza rwose ngo uha ijambo hino amagambo gusa
Burundi ego bagufashe hari cyo bagukeka amatoza araba bagusize muri gereza arabaza kukuraba n'ukuri basanze urengana n'utera gutahuka kandi ukubahirizwa. Hama ikindi naho ibujumbura nama nawe tene Karekezi burya ngo uhishirire ikibi ejo nawe kikakugaruka ko umutekano urahari mu Burundi n'ukuri nuko muri kure no gutumiye tukararana tukazunguruka tuka no kurara mu barabara tugasanga tukaharara
ni byiza cyane
ngurukangira ngo mwumvise ko natwe abanyagi gutwishime mutekano
wa ntacyo
nani mutamunezererwa nga murakoze
ubu tumirinda ndabwakiye rwose ubwo ndabutegereje kugira ngo nzaze nkuko bivuze turari aho ngaho mu mwibarabara twidagadura
ego tururoye ngira ngo n'ukuri nimba ukunda akaboga tuzoka kugeza koko
nta kibazo cy'ingenzi nuko byose tubisangira rwose ndagushimiye cyane aho Yohani mu rugombo kandi
ndagusaba ikintu umbabarire
yego
hageze gutansa ukantelefona ndagukunda cyane.
Oh, ni byiza cyane rwose ngo tubisangije n'abatwumva buri munsi ni byiza cyane kuba ubitangarije abatwumva bose nange rwose ndagushimiye kuri icyo kizere utugerejeho mu izina ry'abagenzi banjye bose urakoze cyane aho mu rugombo
yego murakoze na mwiyamire mu biganza mana na gaceri karimbuka
ndagushimiye cyane aho Yohani rero urakoze cyane nibutse abatwumva ko mukurikirana rw'ijwi ry'Amerika yumvikaniye Washington DC turifuza kubaha ijambo muri benshi nagira ngo batongera guha amagambo muhine gato yakora ko dufite benshi bategereje kuri telefone kandi isaha iragenda yegereza noneho Ismail uratwumva
ndabumva neza ikintu kirekeje muraho
urakomeye cyane aho Ismail tubwire muri make cyane rwose agashyaho iwanyahuri ni hehe
yeno nakabazo mfite
yego
mfite akabazo k'ukuntu bavuga ngo abantu babyare bake bashoboye kurera kandi umuntu ashobora kubyara na babiri batatu cyangwa bagata bapfanisha umuntu ngo nyuma byazagenda buti cyangwa se byavuye hehe njyewe akabazo nari mfite nibaza aho byavuye ngibaza abizanye ngabicara yashatse kugeraho kizini ari ibihezaro bakoresheje
ye noneho reka iki kibazo ntabwo twakivuga muri mwari ko ndacyanditse kubera ko ni ikibazo uzamuye inturu wa mbere kandi se wenyine tuzashaka impuguke zijyanye n'imibereho y'abaturage cyangwa abashinzwe za minisiteri ubushyikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu muri iki kibazo cy'abaturage n'imibereho yabo batuganire kuri iyo ngingo yego ndako
hari ibintu bazanye byo kuvuga ngo abagabo babakone burugende umva icyo kintu ntabwo ari cyiza habe na gato kuko ntabwo wafata umuntu ngo umukone ese igihugu n'igisira wabashaje gusa igihugu kizagisize ihe ngufu
rero
umva kabisa ibyo kubyara ku rugero sinzi mwazo dushaka umuntu akadusobanurira neza
ye ndagushimiye cyane rwose ubwo tuzashaka impuguke muri icyo kibazo cy'imibereho y'abaturage hama twumve ko yatuganirira kugira ngo nkuko bibusobanura nkuko bibajije nge sinagusubiza mfite icyo mbyumva ariko singo bako bitangaza ubu ngubu nzagushakira impuguke irebe ingamba z'ibihugu by'u Rwanda Burundi na Afrika n'isi muri rusange icyo kibazo tukiganiraho ku buryo burambuye ku buryo twakuramo ikigwa n'amasomo yadufasha mu bihe biri imbere urakoze cyane Ismail ndumva kuri telefone dufite undi muntu warutegereje hano kuri telefone ariko mwihangane gatoya gusa nibutse abatwumva ko mu buri dusangira amakuru n'ibiberaho turi hano muri Amerika nibutse abatangiye kutwumva cyangwa se abatwumvise kuva kare ko inkuru ikomeye uyu munsi nuko nyuma y'ubwicanyi bwakoreshejwe imbunda mu mashuri atandukanye muri Amerika abanyeshuri ababyeyi n'ababashyikiye ko bahagurutse uyu munsi mu myigaragambyo iza guhuza abantu barenga miliyoni muri Amerika yose kugira ngo bamagane urugomo rukoreshwamo imbunda. Imyigaragambyo irabera hano ndavuga hano inyuma y'ijwi rya Amerika hano nyuma rwose yahabera hari urubuga runini rukorerwa imyigaragambyo irahari abantu hafi igice cya miliyoni barahahurira indi myigagambyo irabera mu mujyi wa New York, turavuga Boston, Houston, muri Florida, mu aho ahabaye ubwicanyi bukomeye cyane muri ishuri rya Parkland, hari imyigaragambyo, turavuga Los Angeles, Atlanta, Chicago, hose hari imyigaragambyo uyu munsi, n'ahandi n'ahandi mu mijyi itandukanye ya Amerika bahagurutse. Ndavuga abanyeshuri n'ababyeyi bati urwo rugomo rw'imbunda rukwiye guhagarara. Nibutsa abatwumva ko ni radio Ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Undi dute kuri telefone, ndabona zikaje nk'abantu babiri gusa cyangwa batatu, niko Innocent ambwiye. Jules, niwe tugezeho muri make cyane, urahagana he, ijambo ni ryawe. Yego Jules, hina amagambo gato.
Nagira nsabe kubyerekeye ikibazo cy'indero mu Burundi, niba mwazadutumirira ushinzwe indero mu Burundi aho ngaho akaza hano kuri radiyo nk'umutumirwa tukaganira nawe n'abaturage.
Ye, tuzamushaka rwose nta kibazo. Umuntu ushinzwe indero, kubiha ibibazo cyane cyane Jiri wifuza ko yavugaho.
Nagira nsabe n'ikindi. Halo,
yego ndakumva.
Mwaza n'ubundi kandi mwazagira ikindi gihe mukadutumirira ushinzwe abakozi n'akazi nabo mu Burundi mukamudutumira, hama wanyu nayo zaka muzabitumira mwibagiwe. Ni umukobwa muri iki gihe asigaye afasha Abarundi cyane, akabikira mu mutima w'urukundo. Ni umukobwa wahoze ari adufashine mwana mu Burundi, nawe urabona abahamagara hano.
Ndakumva uravuga uwitwa nde? Ndakumva buhoro cyane Jules, uvuze ninde, izina ni rihe?
Umukobwa nisindibuka neza izina ryiwe, ariko umukobwa wa Adolf Nshimirimana wahoze ari lieutenant general.
Nta kibazo, yego tuzamushaka rwose.
Tumva ingenzi twazoganira nabo ku byerekeye imbere mu Burundi n'abandi ibijyanye n'abakozi ba leta uko bimeze n'ikibagiye umukobwa yitanga cyane akagira umutima w'urukundo. Ndumva hari ibibazo twaganira nabo mwadutumiriye.
Ndagushimiye cyane rwose Jules, komera cyane kandi wikende nziza. Ndagushimiye kwitabira Ijwi rya Amerika. Reka dufate uyu wa nyuma, reka mbaze Innocent. Nduwimana, reka tuguhe ijambo rya nyuma kuri telefone. Uratwumva neza?
Yego,
urahagana hehe? Yego, Nduwimana, uratwumva?
Yego, ndabyumva. Ndagara mu Kanyosha.
Ariko numvise nk'uri mu modoka. Wahagara gato tukumvikana neza?
Yego, ndahagaze hafi y'inzu.
Noneho icyumviro cyawe, turimo turasoza gahunda yacu muri isanga y'uyu munsi, muri make cyane uratangaza iki icyumviro?
Icyo natangaza ni uko notubura hariho ibitaro biri ngaha muri Rohero byitwa kuri Yesu Muyuda. Urumva haraza abarwayi barenze ntibabakira, bakavuga ngo amasaha yagiye, kandi umurwayi aba arenze, kandi tuba tujyanye amahera. Ibibazo ingene bakora n'isabune mugabo ibindi bitaro bikora jenikatire mugabo tuba twagenda turwaye bagashe batubarira ngo ibintu bakora kandi bakira n'abandi banywanyi, sinzi icyo babikura ko, ariko twe tuba tujyanye nk'amahera ngakuriye sinyica gaha muri Rohero.
Ndagushimiye. Ubwo icyo ni ikibazo cyumvikana. Nk'ibindi navuze byose, twifuza ko muzamura ibibazo mufite n'ibyiyumviro cyangwa se n'impungenge muhora zo muri munsi, kuko twashaka abatumirwa bakaza bakatuganirira mu kiganiro muri isanga cyo kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mbibutse neza, muri isanga ni buri munsi kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi. Iyo minsi yose rero mfite ijambo, niyo mpamvu dutumira abatumirwa, ariko namwe tubaha ijambo mukisanzura mukatugeza ibyo mutekereza. Reka rero tumbasezereho, gusa nibutsa abatwumva ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi habaye imyigaragambyo, navuga nyinshi cyane mu mijyi itandukanye, mu bisagara bitandukanye, aho abanyeshuri, ababyeyi n'abashyike bahagurutse kugira ngo bamagane biyamirize ikoreshwa ry'imbunda, imbunda zikoreshwa cyane cyane mu mashuri atandukanye hakaba haraguyemo abanyeshuri benshi n'abantu batandukanye aho abantu bavuga bati uwo muco nuhagarare uwo muco ugomba guhinduka namwe kandi mutubwira ibyabaye wanyu hano i Washington kuri mikro mwari kumwe nange Tiene Karekezi mukomeze kandi mwumva radio rya Amerika mu biganiro bitandukanye mu masaha ari imbere mwese kandi weekend nziza.
VOA Afrique, les infos.